kuri Setani, netwera mirira pyalo mutonzi, netumukolera ebita sana. Ibanange, mukama nani kure bikore byaffe, omuntu gwe yatondaga muswaza, natukana kumwekana mu bantu, olebya bugagga ebyo byalina. Mikwano tukyuse munammwe, watembera yombi tunyigiriza, mukama agolodde mukono gwe, weddeko omulaba akulimba. Mikwano tukyuse munammwe, watembera yombi tunyigiriza, mukama agolodde mukono gwe, weddeko omulaba akulimba. Sibinji, ili wakwalese chitiwa che, ebimuli ebirinji kwewe buza, bibira wabiche bitakula. Amaso kukakulimbya kusabiti, na kule na kemiri mujo, songa ebimuli ebitakula kusabiti, bisinzo mutonzi. Mikwano tujuse munamwe, watembera yombi tunyigiriza, mukama agolodde mukono gwe, weddeko omulaba akulimba. Mikwano tukyuse munammwe, watembera yombi tunyigiriza, mukama agolodde mukono gwe, weddeko omulaba akulimba.
Tulibeyo musanyu,
eyo musanyu mukwasima.